vita dubonga mchamboa vivi kangoja mpaka mola kamchukua sema mami sema lini utarejea
Every day, so we're gonna be alright.